machinery. Listen to me, Shama. Atwagi toro kuzwa juara, inwa kwa kusha mungerberi. Parama chweka chweka, asule tono wengi, yeah.
Mr. Shuruan Manem.
Yeah. Atwagi toro kuzwa juara, inwa kwa kusha mungerberi. Parama chweka chweka, asule tono wengi, yeah.
Maswa loka loka shell, yeah. Listen to me.
Let me go.